Moto 9. Muzirambira Yehova mogwirizana. Lambirana amene anapanga kumwamba ndi dziko lapansi. Chivumbuluso 14 verse 7. Mukabukuka, taona kuti Bible lili ndi fundo zambiri zimene zingathandize banja lanu. Yehova amafuna kuti mukhale osangalala. Iye amalonjeza kuti mukamayika zofuna zake pa malo oyamba, zina zonsezi zaonjezedwa kwa inu. Mateo 6 verse 33. Amafunisisa mtakhala naye pa ubwenzi wabwino. Choncho, muziyesesa kulimbisa ubwenziwu. Uwutu ndi mwayi waukulu kwambiri. 1. Muzilimbisa ubwenzi wanu ndi Yehova. Zimene Bible limanena. Yehova anati, ndidzakhala Atate wanu, ndipo inu mudzakhala ana anga amuna ndi akazi. 2 Korinto 6 verse 18. Mulungu amafuna kuti mukhale mzake wapamtima. Pemphero lingakuthandizeni kuchita zimenezi. Yehova amatiuza kuti tizipemphera mosalekeza. 1 Thessalonica 5 verse 17. Iye amafunisisa kumva za ukhosi kwanu. Mukamapemphera limodzi, banja lanu lizaona kuti Mulungu ndi mzanu weniweni. Koma sikuti mzingo ulankhula ndi Mulungu. Muyenenanso kumvetsera kamakulankhulani. Mungachite zimenezi pophunzira mawu ake ndiponso mabuku ofotokoza Baibulo. Muziganiziranso kwambiri zimene mwaphunzira. Kuti mumvetsere Mulungu, muyeneranso kufika pa misonkhano ya Chikhristu nthawi zonse. Kuuza anthu ena za Yehova kungakuthandizeninso kulimbisa ubwenzi wanu ndi Mulungu. Choncho muzigwira ntchito iyi mwakhama. Zimene mungachite. Muzikhala ndi nthawi yowerenga Baibulo ndiponso yopemphera tsiku lililonse. Muziona kuti zinthu zokhuza kulambira nzofunika kuposa zosangalasa. 2. Kulambira kwa babanja nkofunika. Zimene Bible limanena. Yandikirani Mulungu, ndipo iyenso azakuyandikirani. Yakobo 4 verse 8. Banja lanu liyenera kukhala ndi programu yolambira Yehova limodzi, ndipo muziyesesa kuti msamaphonye. Koma sizokhazi, muyeneranso kuganizira za Mulungu nthawi zonse. Muzithandiza banja lanu kukhala pa ubwenzi wabwino ndi Mulungu polankhula za Iye, mukakhala pansi mnyumba mwanu, poyenda pa msewu, pogona ndipo dzuka. Deuteronomy 6 verse 6 and 7. Sanzirani Yoswa amene ananena kuti, ine ndi mnyumba yanga, tizitumikira Yehova. Yoswa 24 verse 15. Zimene mungachite. Pokonza programu yophunzitsa banja lanu, muziganizira zimene zingathandiza aliyense. Malangizo kwa mutu wa banja. Musalole chilichonse kusokoneza programu yanu yophunzira Baibulo ndi banja lanu. Muzigwirizana zimene muzaphunzire, ncholinga choti aliyense azikonzekera, tsiku lolisanafike. Muzionetsesa kuti aliyense alipo. Muzithandiza aliyense kuti azimasuka, komanso kusangalala pa nthawi yolambira. Muzitumikira Yehova mosangalala. Kunena zoona, kulambira Yehova Mulungu nkosangalasa kwambiri kuposa chinthu china chilichonse. Iye amasangalala kwambiri akaona kuti mkumutumikira mokhulupirika, limodzi ndi banja lanu. Mukamatero, muzayamba kukonda kwambiri Yehova ndiposo kumusanzira. Kulola Mulungu kuti azisogolera banja lanu kumathandiza kuti banja likhale logwirizana. Zosezi, zingathandize kuti banja lanu likhale losangalala mpaka kalekale, ndipo muzaona kuti Yehova Mulungu wanu wakudalisani. Deuteronomy 12 verse 7. Zifuseni kuti, kodi ndiliti pamene ndinapemphera limodzi ndi mwamuna kapena mkazi wanga? Kodi ndi zinthu ziti zimene ndingaphunzire ndi banja langa kuti tizikhulupira kwambiri Mulungu? Mungapeze nkhani zina zothandiza mabanja pa jw.org/ny. Muzilemekeza mwamuna kapena mkazi wanu. Kodi mungapewe bwanji kulankhula mawu achipongwe? Zimene mungachite kuti msamakangane. Kodi mungatani kuti muzikhululukirana? Zimene mungachite ngati mmacheza kwambiri ndi munthu amene si mwamuna kapena mkazi wanu. Zimene mungachite ngati mkazi kapena mwamuna wanu ali ndi matenda akulu. Mene mungakhalire osangalala ngati mwakwatira kapena ukwatiwanso. Zimene mungachite mwana akayamba kuvuta. Zimene mungachite ngati muli ndi mwana wolumala. Muzikambirana ndi ana anu nkhani zokhuza kugonana. Kodi mungatani ngati mwana wanu wayamba kukayikira chipembezo chanu? Thandizani ana anu achinyamata kuti akule bwino. Mene mungathandizire mwana wanu amene amazivulaza mwadala. Zimene banja la ana opeza lingachite kuti lizigwirizana ndi anthu ena. Nkhani za sopano zimayikidwa nthawi ndi nthawi. Kuti mupeze malangizo ena komaso nzeru yochokera mawu a Mulungu, pitani pa website yathu. Muzapezaponso mfundo zimene anthu ena pa banja m'maiko osiyana-siyana anena.